ulitubebe, tuna imani na we.
Simba umeshanguru matigidigi na wapisha njia. Mazuri tumeaona, Magufuli unatufanyia. Sasa Tanzania salama, mbele tunaendelea. Hatuna mashaka tena, noto zimechatumia. Tunasema tubebe, mama tubebe, Magufuli tubebe, tuna imani na we.
Magufuli tubebe, baba tubebe, Magufuli tubebe, tuna imani na we.
Kwa tunaiamini tutafika salama tubebe,
tubebe,
baba tubebe,
Magufuli tubebe,
wanyonge tubebe,
baba tubebe,
masikini tubebe,
Magufuli tubebe, tuna imani na we. Tuna imani na we.
Wakulaji wanakungojea wanasema.
tubebe,
ona tubebe,
baba tubebe,
leo tubebe,
Magufuli tubebe, tuna imani na we. Tubebe,
tubebe,
Magufuli tubebe,
mama tubebe,
baba tubebe,
sema tubebe,
Magufuli tubebe, tuna imani.
Tubebe,
Magufuli tubebe,
tubebe.